Hello.
Baby,
kakaida,
kakaida,
my lady,
lady,
wafaida,
wafaida,
we my G, OG, Al-Qaeda,
Al-Qaeda,
omombi wa me,
omi,
wafaida,
wafaida,
una
shine, shine,
fine,
fine,
mommy, designer, una
shine, shine,
fine,
fine,
mommy, when I'm ma, I wanna show you how to do my gum, chicha, demia. Aoneshe unavyochuma gam chicha demia. Haya waoneshe, waoneshe, haya waoneshe, waoneshe. Ololo, ololo, ozala, ozala. Unajita chula, kiuno kina mfupa. Kama kweli chula, we mama dandi ya chupa. Aya dandi ya chupa.
Dandi ya chupa twende.
Mama dandi ya chupa.
Dandi ya chupa twende.
Aya waoneshe unavyochuma gam chicha demia. Waoneshe unavyochuma gam chicha demia. Aya waoneshe. Waoneshe. Aya waoneshe. Waoneshe. Ololo.
LG, my G, B, B, B,
B,
Republic, Republican, BGWAY.